enjoy kwenye beat.
Nilitaka unipe mapenzi. Sikutaka unizingue. Nilitaka unipe mapenzi.
Thought you'd be mine forever. Siku ya kwa